mukomeze kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije ikaze mwese kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bufatanye hagati ya Fondation Fred Hallows na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda. Ni kubireba indwara z'amaso cyane cyane izishobora gutera ubuhumyi muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Muri sanga kuri radio yanyu, radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mu kiganiro muri sanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu nk'uko mimenyereye uri wa gatatu. Ikaze mwese rero, uyu munsi turaganira ku bufatanye bwa Fondation Fred Hallows na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda kubireba indwara z'amaso cyane cyane izishobora gutera ubuhumyi. Iyi fondasyon ifite icyicaro cyayo ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Muze kuduha telefone zanyu tubahe ijambo, mutange ibitekerezo cyangwa se mubaze. Nomero yacu muduhamagaraho hanyuma tukabahamagara mubanza akamenyetso ko guteranya, hanyuma 2024-1993. Uyu munsi twabatumiriye Madame Eliane Ndererimana ushinzwe programu aho muri Fondation Fred Hallows yita ku buzima bw'amaso cyane cyane ubutera uburwayi butera ubuhumyi. Noneho twakire umutumirwa wacu Madame Eliane Ndererimana, muraho murakomeye. Turaho natwe, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kudutumira. Ijwi rya Amerika.
Murakoze rwose kwemera ubutumire. Amaso ni ikintu kimwe mu bice by'umubiri bifasha umuntu muri byinshi. Nyamara ubuzima bwayo ntibukunze kwitabwaho cyane cyane na ba nyirayo. Akenshi ndetse niyo banarwaye hari abo babaterera iyo ntibivuze ndetse bikazanabaviramo guhuma burundu. Iyi Fondation rero Fred Hallows yiyemeje gufasha gukemura iki kibazo. Nk'uko nari maze kubibwira abatwumva, nifuzaga ko Madame Ndererimana mu gutangira mwatubwira, navuze ko tuganira ku bufatanye bwa Fondation Fred Hallows na Ministeri y'ubuzima mu Rwanda mu kwita ku buzima bw'amaso, ariko najya ngo mu gutangira mubwira abatwumva muri make Fondation Fred Hallows icyo ari cyo.
Murakoze cyane Eugenio. The Fred Hallows Foundation ni umuryango utegamiye kuri leta ufite icyicaro mu Australia. Watangiye mu Rwanda mu 2006, urumva ni hafi imyaka 10 umaze mu Rwanda. Ariko icyo witaho cyane ni indwara zitera ubuhumyi zifata amaso, bikaba bigendeye ku gitekerezo cyangwa se ku bitekerezo byagutse bya Professor Fred. Akaba kubwe yumva ko ijisho ry'umuntu ritagombye kubaho ritabona mu gihe ari ngombwa, kuko hari abantu usanga bafashwe n'ibibazo by'ubuhumyi byo kutabona bakabiherana, kandi nyamara hari ibisubizo akaboko k'umuganga byoroshye ko kamukoraho. Umuntu ikibazo yari asanzwe afite cyo kutabona kikaba kirangiriye agisezereye ubwo ngubwo. Ubwo rero akaba ari muri urwo rwego ni programme yaje mu Rwanda ikaba nayo ifite icyo cyerekezo.
Nkuko rero mumaze kubivuga, Fondation Fred Hollows ifatanya na Ministeri y'Ubuzima mu buhe buryo mwatubwira muri makeya kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika bamenye uburyo iyo fondation ikorana na Ministeri y'Ubuzima mu kwita ku buzima bw'amaso ku bantu bayigana.
Iyi fondation yita ku buzima bw'amaso ifatanyije na Ministeri y'Ubuzima mu bice bitandukanye ndetse na Ministeri y'Uburezi, kuko bitita ku bijyanye no kongera ubushobozi abakozi bita ku buzima bw'amaso, kuvuga abaganga b'amaso, tukongera ubushobozi mu bikoresho by'indashyikirwa bikenewe bigezweho muri iki gihe cyane mu kuvura amaso, tukabishyikiriza ababishoboye kubikoresha ari abo baganga bahuguriwe kuvura amaso ari ndetse n'inzobere bitewe na buri rwego tuba dukorana na rwo. Tukongera tukita no mu kibazo cyo gukumira no kuvura uburwayi, cyane cyane twibanda kuri ubu ngubu bwateza ubuhumyi, harimo icyitwishaza, glaucoma, diabete retinopathique. Ibi byose ni indwara zitera ubuhumyi, akarere twibandaho cyane cyane. Ubwo ni bwo bufatanye bwihariye tugira na Minisiteri, tukongera tugakora ibijyanye n'ubushakashatsi kugira ngo tumenye ku ikibazo gihagaze uyu munsi mu Rwanda, cyakorwa n'iki, ahihutirwa na mishe, ubundi tugakorana n'uburezi kugira ba bantu dukeneye za mbaraga dukeneye zivura nazo nabo babashe kuboneka kandi baboneke bafite koko ubumenyi buhagije. Tukorana na kaminuza y'u Rwanda iyo bita koleji y'ubuvuzi, departema y'ubuvuzi bw'amaso.
Mutubwiye zimwe mu ndwara mufashamo Fondation Fred Hollows ifasha mu byerekeranye no kuvura amaso ku buryo bwihariye, muvuze nk'izo ndwara z'amaso bita ishaza cyangwa se glaucoma. Hari zimwe mu ndwara zikenera kubagwa kugira ngo ikibazo umuntu yari afite mu maso kikemuke, iyo fondation ifasha muri ubwo buryo nabwo
cyane rwose. By'umwihariko ishaza, ishaza mu ndimi z'amahanga bita katarakta, iyi ni indwara rwose ivurwa igakira, ariko kubwo kutamenya ukaba ushobora kumara n'imyaka 20 udashobora no kubona uwazunguza ikiganza imbere y'amaso yawe. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko iyo ubashije kwegera aba baganga babihuguriwe cyane mu minota itarenze 20 usaha ubona rwo ikibazo cyawe kiba kimaze gukemuka.
None abarwayi mubageraho gute cyangwa bo babageraho gute bafite nk'ibyo bibazo by'amaso?
Murakoze cyane. Twebwe nka Fondation de Fred Hollows ntabwo ari twe tuvura dukoze ikiganza ku murwayi, ahubwo bwa bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima yo isanzwe ifite ibitaro, isanzwe ifite n'abakozi yashyize mu nshingano n'ibindi byankenerwa byose mu ntara zo mu turere dutandukanye tw'igihugu. Hariya hari ibitaro by'uturere, abarwayi baramenyeshwa ko ubu burwayi buvurwa ugakira. Wa muganga w'amaso uhari uramusanga agakoresha bya bikoresho afite by'indashyikirwa mu gusuzuma, akareba ikibazo ufite mu jisho, yasanga ikibazo cy'ishaza ufite amahirwe y'uko uzabona umuganga w'inzobere akaribaga, maze ukagarukana ubushobozi bwawe bwose bwo kubona neza. Yaje gusa ntabwo nakubwira ngo umunsi waziyeho bakabona ko ufite ikibazo kishaza, niwo munsi ufata randevu
nk'ibisanzwe
kimwe gahunda yo kuzagaruka. Noneho inzobere ikazabasha kuza kubafasha kuri ibyo bitaro by'akarere, maze abafite ibibazo byose n'ibindi byose byananiranye byaheze mu baturage iwacu bigakira.
Murakoze cyane Madame Eliane Nderimana kuri ibi bisobanuro murimo kuduha. Iki kiganiro rero muri isanga ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya bakabaza bagatanga n'ibitekerezo. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire Philibert. Turi kumwe?
Turi kumwe, ndi kubumva hano ikinihira.
Urakoze cyane kwitabira ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njewe ikibazo mfite iyo fondasiyo yabo, ese iyo umuntu afite ikibazo cy'amaso akaba nta bushobozi afite kuba yakivuza, ese bagira icyo bamufasha bakamwishyurira byose ku buryo yakira amaso nta kintu kimugoye, kubera ko kubona amafaranga yo kwivuza babigoye? Ese byashoboka ko bamwishyura byose ku buryo amaso akira neza nta kintu kinini atanze, kubera ko ubushobozi ari nako?
Urakoze cyane Philibert.
Sanange murakoze kabisa.
Reka twakire na Frank hanyuma mbone umuguha umwanya Eliane basubize. Frank, turi kumwe?
Ndabumva neza cyane.
Wowe urahagana hehe?
Ndi Karongi Iburengerazuba.
Ikaze ku ijwi ry'Amerika, nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Njyewe ikibazo nabaza, nk'ubu hano Karongi hari umwana nzi wavukanye ikibazo cyo kuta, sinzi niba nabyita gute, ariko amaze imyaka 15 baramuvuje amaso biranga kugeza n'ubu, bamubwiye ko noneho agomba kuzajya hanze ngo mu Bushinwa. Ese noneho aravuga ati se ku bushobozi ntabwo bizagenda gute? Ubwo nyine ubusanga avuga ati niho hahandi ubwo no gupfa no gupfa. Mbese iyo fondasiyo niki yafasha nk'uwo mwana kugira ngo nawe abone uburenganzira bwo kuba yaba muzima?
Ni umwana wavutse atabona, ntabwo yigeze abona na rimwe, cyangwa hari ibintu byagiye biza buhoro buhoro?
Kuno abana umwana atangira kureba bakajya bamwereka akana kagakurikiza amaso, we ntabwo byigeze bibaho. Babimenye rero nyina yabaye nk'utabyitaho, kuko yasaga n'ubahantu mu cyaro, babimenya ahashize umwaka n'igice, kugeza n'ubu byaranze bamubwiye ko azajya hanze ngo akaba ariho wenda bamufasha, kandi ubushobozi ntabwo. Iyo fondasiyo niki yafasha umuntu nk'uwo?
Urakoze cyane Frank. Reka mpumwanya Eliane basubize. Eliane, mwaba mwumvise Philibert na Frank ibibazo byabo, cyane cyane biraganisha ku bushobozi bukeya. Icyo fondasiyo Fred Harrows ishobora gufasha kuri abo bantu, cyangwa se niba nk'aba bantu baba bavukanye ubumuga bakavuka nk'uwo mwana wavutse atabona, nawe aba mubo mu iyo fondasiyo ishobora gufasha cyangwa ifasha abavutse babona hanyuma bakaza kugira ubumuga buhoro buhoro?
Murakoze kuri ibi bibazo byaba bakunzi b'ikiganiro cyacu babajije. Ndabanza kuri izo Philibert n'ikinihira ku bijyanye n'ubushobozi bwo kwivuza. Twebwe ntabwo dukorera muri sisiteme iranye n'iyo leta ikoresha. Ni ukuvuga ngo Minisiteri y'Ubuzima yateguye gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, kandi ishishikariza buri wese kuba abarizwamo. Iyo ufite mituweli mu kwivuza, ni ukuvuga ngo cya kibazo cyo kuvuga ngo kwivuza ni umutwaro, ntabwo rero bikikubereye umutwaro. Mu by'ukuri kugira ngo ijisho ryawe rimwe rivurwe riramutse rifite ikibazo cy'ishaza, amafaranga make wakwishyurira ni 560,000. yabura kwetwa n'indi byinshi rero arakoburirwa n'indi byinshi kandi ibindi 2060 basizemo ibindi bizabishobora kuruka ku gucumbikirwa mu bitaro kugira ite kuko ibyo nafunguye niba urambaramo umunsi umwe cyangwa ibiri bitewe n'ikibazo cyawe. Aha rero ni iyo uri muri gahunda uje ufite mituweli biroroha cyane kuko urishyura ya mafaranga make yishyurwa kuri mituweli icyo bita tike moderate indi yose leta ikabakwishyuriza muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza kuko ubuvuzi bw'amaso bubarizwa mu zindi ndwara leta cyangwa se urwanda kandi iri kuri sisitemu y'ubwisungane mu kwivuza. Iyo ufite udafite ubushobozi aho utuye baba babizi, uba ufite ya karite y'abatishoboye nabwo nanone leta irakuvuza 100%, nta kibazo na kimwe ugira pe. So ndumva imbere rwose aho warindwa niba ufite ikibazo bikaba bizwi aho ngaho ushobora kuba ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza y'icyiciro ubarizwamo nuyitwereka uzavurwa rwose nta n'ikintu na kimwe bazakubaza rwose abantu bavurwa. Nicyo kimwe na Frank w'i Karongi. Uyu mwana ntabwo nzi neza umuganga abaganga bashobora kuba baramubonye cyangwa se uburyo iwabo bitabiye kumuvuza ukiri muto kuko ikibazo cye reka tuvuge ko bifata urugero niba cyarishaje ishoza ashobora kuba nk'icyo bita ishoza umuntu avukana icyo bita cataracte congenitale. Iyo aramutse yivukanye rwose umuganga akayibona hakiri kare muri ya myaka mito utararenga igihe urabona ko ufite abana benshi bazivukanye ariko ubu barabona basubiye mu buzima busanzwe bariga bafite n'ibyerekezo bihambaye cyane nabo bo kuzaba abaganga bavura amaso mu buryo bushimishije cyane.
None se Eliane
imyaka 15 sinzi ikibazo neza umuntu yaba afite ariko yaramutse arishaza haba harimo kuba harabayeho gukererwa.
Ye none se n'ubundi nk'uko yabivuze Frank ntabaciye mu ijambo Frank nk'uko yabivuze yavuze ko mama w'uwo mwana asa naho yabirangaranye ntabikurikire kare kandi abona ko umwana umushyize ikiganza mu maso ubona ko adakurikira aho urimo kwerekeza. Iyo myaka 15 irashize ubuse hari amahirwe tuvuga harimo nk'iryo shaza ubu yaba yaratinze cyane ku buryo ntacyo babikoraho.
Arishaza rwose baba ntacyo babikoraho kuri ubu ariko biramutse tuvuge ari ikibazo cyo kutabona neza hari abantu babona ariko bakanyemeza cyangwa isaba ubundi buhanga cyo bita no vision byo bishobora gukorerwa guhabwa indorerwamo zabigenewe n'abahanga ariko iyo serivisi ntabwo tuyifite hano mu Rwanda. Icyo nabyo ntabwo tuyagira mu Rwanda nabyo biri mu bintu minisiteri y'ubuzima yafatanyije n'abafatanyabikorwa bayo mu buzima bw'amaso nayo bateganya nabyo gutanga muri iki gihugu.
Kugeza ubu se hari abo mwabonye bajya bananirana kuvurirwa mu Rwanda yenda bitewe n'ibikoresho cyangwa se ubushobozi bundi bw'abaganga noneho bakajya hanze ko wumva nk'uriya bamubwira ngo agiye mu Bushinwa nibwo yavurwa?
Sinavuga ko kuko icyo kibazo ni gito cyane kuko kingana na 1%. Kingana na 1% ku buryo nta ni gito cyane ntabwo navuga ko baba bahari benshi niba bahari ni bake kandi serivisi zishobora kuboneka hatari kure hano turi muri East Africa muri kimwe bavurwa ariko ibindi rwose mu Rwanda hafi ya serivisi zose z'amaso ziraboneka hano mu Rwanda.
None muri makeya tuvuge nk'uyu mubyeyi cyangwa se uyu Frank wabarizaga uyu muturanyi we umuntu yamuha nama ki kugira ngo uyu mwana aracyari muto we y'imyaka 15 ubwo urumva ko no kwiga bishobora kuba bitarigeze bishoboka umuntu yamuhana make
avuze ko ari karondi cyangwa yabanza kandi kwa muganga kuko niba afite imyaka 15 uyu muntu ashobora kuba aheruka kwa muganga afite n'izitari yubatsika nk'uko ziri uyu munsi wa none namugira inama yo kubanza kujya kwa muganga ku mutwe n'isanzwe tujya ku kigo nderabuzima hariho abaganga bahuguye kwita ku buzima bw'amaso akamurera byaba ngombwa akamwereza ku bitaro byisumbuyeho aho azagera ku bitaro byisumbuyeho azahasanga umuganga w'inzobere ubizi akazamutera akamugira akamubwira ati ikibazo cyawe ni ishaza warakerewe ikibazo cyawe ni low vision ntabwo dufite ubushobozi hano ibunaga
iyi ni inama nziza mumugiriye rwose kuko ugashobora kuba barabonye ko atabona bakavuza babona binaniranye bagaterera iyo kuba rero mumushishikariza gusubira kwa muganga bakareba ikibazo kirimo nabyo ni ikintu cyiza cyane yereka twakire na Daniel uranyumva
yego ndabumva cyane mwiriwe
wiriwe neza urahagana he
aha mu ntara y'Amakamba mu Burundi
yee ikibazo cyawe
ego nagani bayitwe mutumire kuri bijyanye n'ubugwayi bw'amaso butera n'uruhumyi nimba ubu bugwayi ntabwo bwaba bujyanye n'uruhererekane rw'imiryango ugasanga n'umuntu aba yarayigwaye mu muryango hanyuma umwana mukomoka akazayigwara icyo ni ikibazo cya mbere cya kabiri nacyo turamaze tugiye muri rusange indwara y'amaso urebye ku yindi migabane y'isi cyangwa mu bihugu biteye imbere umengo ntibakunze kuba barwaye amaso cyane ku rugero cyo kimwe n'urugero rwo muri ibihugu byacu none ntabwo iyo ndwara yaba iterwa n'imirire mibi na nyabujya muri Afurika turi mu bihugu bitaratera imbere cyane hanyuma ikindi kibazo ni umubaza n'isunze umugane abafaransa kubona guca ati vomye prevenire ke gerire niyihe inama yo tugira kugira ngo twikingire uburwayi bw'amaso hako twarinda kuza kwivuza murakoze
urakoze cyane Daniel twavuga ko tugomba kwibanda cyane ku byerekeranye n'ubufatanye hagati ya Ministeri y'ubuvuzi y'ubuzima mu Rwanda ni Fondation Fred Hollows Eliane Ndererimana akorera ariko kwirinda koko ni ngombwa bwo ntago turi bujye cyane mu byerekeranye n'uburyo bwo kuvura nyirizina cyangwa se kubijyanye n'icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde ashobora kubaha inama ariko ubwo ntabwo turi bujye cyane mu byerekeranye n'ubuvuzi nyirizina Daniel mwamubwira iki Eliane
yes makuru jemia Daniel ku kibazo cyawe ufite birashoboka ko izimwe mu ndwara z'amaso zaherekana mu muryango icyo kirashoboka ariko ibivurwa rwose biravurwa nk'ishaza iyo ubonye umuntu atabona nta mpamvu yo gutindana ubwo burwayi mu rugo ni umwana wabutse atabona ntajye kwa muganga hari glaucoma usanzwe imera nk'aho ugize ikibazo cyo kugenda ni ukuvuga aho urebera aho amaso yawe agera cyangwa se impande amaso yawe ushobora kurebamo zose genda zigabanyuka ku buryo bishobora kugera ukanaho urebera mu itiyo cyangwa se mu mwenge iyo rero nayo umuntu ashobora kwibeshya ko akibona kuko abari ababona ariko aho arebera areberamo iragabanyuka yagabanyutse cyane so nabwo yagize icyo kibazo cyo gihagiwe ko agenda rimwe na rimwe akubita agonga ibintu
no kuvuga babona ibintu gice ni byiza ko ibyo ngibyo wabuze ngo uburyo bwo kubyirinda n'ubundi kubisa no kubyivuza no kumenya no kubyivuza iyo ubonye ikintu kidasanzwe ari cyaje kujisha ari imirebere idasobanutse jya kwa muganga bakuvure. Twe the Fred Hollows Foundation dukorana na clinique de Rey mu Burundi naho bashobora kuhabona serivisi na vision center zose ziri aho ngaho nyinshi dukorana nazo. So urumva ko nawe ufite amahirwe yo kubona ubuvuzi bw'amaso nanone ku bufatanye na the Fred Hollows Foundation. Abajije ngo mbese imirire nayo ntiyaba ibifitemo uruhare nibyo imirire aho ishobora kugira uruhare ku maso cyane cyane kuri kura kwa vitamine A mu mubiri hari icyo yagabanyeho ku bushobozi bw'amaso no kuvuga ngo turiye indyo irimo vitamine A cyane cyane imboga n'imbuto nanone hari icyo byadufashaho mu kongera ubushobozi bwo kubona ate yararigenje ngo mu mahanga cyangwa ubihugu byateye imbere ntabwo bagira ikibazo cyo kurwara amaso nk'iwacu ariko nabo barakigira se ku buryo rwose tutavuga ngo hari uwo cyasize inyuma ibibazo by'amaso nk'iyo tugeze no kuri cataract yari n'ibindi ko ikibazo cy'ishaza ni nk'uko umuntu amera imvi ahanini ni uburwayi bufata abantu bakuze bageze mu myaka 50 kuzamura cyangwa birabaje kuko iyo myaka ahanini hano iwacu muri Afurika abenshi niho baba bakorera umuryango batunze imiryango bivuze ngo ugize ingorane ugafatwa n'ikibazo cy'ishaza ari wowe utunze umuryango ni ukuvuga ngo ni igihombo nyine mu bibazo umuryango urahura n'ikibazo cyo kubura uwawukoreraga ahubwo asabe ko bamutanika asabe ko banamuranda asaba muyoba n'ibindi bibazo byinshi byaba bishamikiye kuri ibyo
rwose ndumva mumusubije neza cyane nk'uko yabivugaga yenda icyo nabunganiraho nuko bya muvuze by'imirire koko nibyo ashobora kuba nko mu bihugu yenda byateye imbere bashobora kubona imirire myiza kurusha iyo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyane cyane nko kuri biriya bya vitamine mwavugaga zishobora gufasha amaso vitamine A bakura mu mboga no mu mbuto hari abatabona izo mbuto zihagije cyangwa izo mboga zihagije kubera ubukene ariko ni kimwe nyine mu bishobora kuba byafasha nkuko mwabivuze hanyuma ziriya za glaucoma umuntu areye bakabona arebera nko mwitiyo kandi akabibona ko bigenda bigabanuka ariko yenda ntanabyiteho hanyuma iriya cataract nayo ifata abantu bakuze mu bihugu byateye imbere nuko mu buryo bisuzumisha buri mwaka ntanze nk'urugero rw'inahangaha nuko iyo ugiye kwa muganga buri mwaka kugira ngo barebe uko umeze bareba no mu maso barahasuzuma hari ibyo bashobora umuti bashobora gushyiramo kugira ngo babashe kubona neza ikibazo ufite hari amafoto bashobora gufata ku buryo bashobora kugereranya uyu mwaka n'utaha n'uzakurikiraho uko uburyo bwawe bwo kubona bwagiye bugabanuka ikibazo waba ufite bakakibona hakiri kare bakavura kandi nk'uko Eliane mwabitubwiraga kuvurwa hakiri kare ikibazo kibonetse hakiri kare kuko umuntu aravurwa kandi agakira. Reka twakire na Stanislas uranyumva
Eugenia Mukankusi.
Wiriwe urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rurindo. Stanislas karahanyuze.
Yego karahanyuze umeze ute?
Meze neza nta kibazo mu Rwanda kazuba karimo karava n'amasaka arimo arera n'ibishyimbo nta kibazo.
Ese karahanyuze na kazina baguhimba cyangwa ni iryawe?
Ubu niko nitwa karahanyuze Stanislas.
Nuko ndagira ngo rero nguhe umwanya noneho utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Nagira ngo manze mbashimire nshimira n'umutumirwa.
Urakoze.
Nicyo nagira ngo mwibarize hari abana b'impinja hari abana bakunda kuvukana amaso bakavuga ngo ni amaso yo mu nda ngo ntabwo avurwa no kwa muganga ngo avurwa no mu giturage. Nyinagira wamanze mwibarize ese kwa muganga koko bara ntabwo bayavura avurwa no mu giturage? Icyo nicyo cyambere nagira umubaze. Ikindi cya kabiri nagira umubaze, ese nk'imbuto zitwa karoti koko nk'uko babivuga zaba zivura nk'amaso? Murakoze cyane, ijwi rya Amerika.
Yes, Stanislas, urakoze. Buretse kugenda ube hafi ashobora kugira icyo kubaza. Reka muho umwanya ahita gusubiza mbere yuko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Ashobora kuba yenda Eliane ashobora kugira ikibazo yakubaza. Eliane, mwasubiza karahanyuze.
Karahanyuze avuze ngo amaso yo mu nda usabire ibungore kumenya ayo maso yo mu nda nayaye kuko ubwo mu rurimi wenda rw'amahanga ndagenda na na kongenita
hat ni cyinjije uragira ngo umubaze ari ku murongo niba hari ikibazo mushaka kumubaza mwakimubaza nari nanze ko yahita agenda
ayo mu ndafata abafata ibiba ari ikibazo kimeze gito
karahanyuze ni mumusubize ubanza ngo yavuyeho.
Okay. So ni nadi huko na kuzuze ari shaza wavuka ikibazo cy'ishaza iravurwa. Ariko hari amaso akunze kugaragara usanga abantu benshi bafite tuvugiye yo kubyiringira kubona amaso aratukuye atukuye simbizi ayo ngayo ni amaso ate na alerisi ahanini iterwa n'ikirere sangiterwa n'ikirere cyangwa se n'ahantu n'ahuba mu nzu
n'igihe biza bigashira bitewe n'icya biteye.
Kuko ayo ngayo ntabwo kuyavura ntabwo byakoraho kuko byahubwo bahise tubashe kuvura iyo kibazo gitera alerije nari yikuyemo icyo kibazo kimwe. Ariko kwa muganga baragufasha ku buryo uburibwe bugabanyuka ukabasha kubaho neza utababara. Bose igeze kwa muganga barakuvura kandi birababaje kuba wibwira ko hanze ahavuga ngo bavura ba baganga batabyigiye ibyatsi bafata bagashyira mu maso w'abantu benshi. Hari abantu benshi bagiye baza kwa muganga baje kwivuza amazi yarenze inkombe kera bitewe n'uko bagiye kwivuza magendano gashyira ibyatsi mu maso noneho ububasha bwo kubona ubushobozi bwo kubona bakabwica mu ntakaza yahumye yakirashije nta n'ikindi muganga yakora. Rwose ahubwo mwirinde kujya kwivuza magendo ijisho kuko kwivuza ijisho magendo.
Riane, hari uriya karahanyuze yagarutse kuri telefone nagira ngo gusobanurire noneho. Karahanyuze uranyumva?
Ndimo ndabumva neza ijwi rya Amerika.
Riane yaragufite ikibazo hanyuma turakubura akubaza kuri ayo maso y'abana noneho mushobora kumubaza.
Urareba nk'abana b'impinja hari umwana uvuka ari uruhinja noneho akarwara amaso mu maso akajya hazana ibintu by'ibirishi noneho wajya kumuvuza kwa muganga nk'abaturage bakakubwira ngo hoya ntabwo kwa muganga bayavura ngo avurwa n'igiturage. Nibyo nagira umusobanuze.
Ni imirishi igaragara mu maso kuko yakubazaga uko umwana aba ameze niba aba yavutse niba ari nk'ishaza yavukanye cyangwa ikindi kintu mu jisho. Riyane mushobora kuvugana nawe noneho?
Ndimo ndabumva. Icyo nagira ngo mubaze nyine
nk'uruhinja. Hari telefone irimo gucika ntabwo nzi niba ari iy'umutumirwa wacu. Eliane turi kumwe? Eliane uranyumva? Shobora kuba ari telefone ye icitse ahari.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 kumugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga, ikiganiro cyerekeye ubuzima amagara y'abantu. Turimo kuganira ku byerekeranye n'uburwayi bw'amaso, aho Fondation Fred Hollows ifatanya na Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda mu kwita ku bibazo bitera ubuhumyi ahanini. Umutumirwa wacu ni Madame Eliane Ndererimana, ushinzwe programu muri iyo Fondation Fred Hollows. Twari turimo tuganira rero ku byerekeranye n'amaso, umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika Stanislas Karahanyuze uri i Kigali Rulindo yarimo abaza ibibazo by'abana bafite bavukana amaso, barwaye amaso, hanyuma akabaza icyo umuntu yakora. Eliane, mushobora kubaza Karahanyuze ibimenyetso yabonye bigaragaza ayo maso umwana bayavukanye kugira ngo dukomeze.
Karahanyuze, wenda bakubwira ayo maso wakubwiye yo mu nda ibimenyetso byayo kugira ngo tubone ko tubafasha.
Karahanyuze, ikibazo cyaka Karahanyuze nanone yongeye yagiye, ariko imukanye yaravuze ngo haba harimo ibintu by'ibirishi mu maso ngo umwana gakuba. Ngo rero nanone tongeye turamubuze.
Ibibazo by'ibirishi mu maso koko bishobora guterwa koko n'ikibazo cy'u koko kwa yabivukanye yabyandishwe n'umubyeyi yamubyara. Indwara rwose kwa muganga bavura, ndetse umwana akivuka avukiye kwa muganga bafite amahirwe yo kutagira icyo kibazo. Nanone dushikariza kuvukira kwa kubyarira kwa muganga, kuko umwana bamuha umuti w'amaso kugira bamurinde ikibazo nk'icyo ngicyo Karahanyuze waba uvuze. Ariko nanone mu gihe nk'icyo kibazo kibonye cy'imirishi, umwana avukanye imirishi ku maso, agize imirishi nyuma yo kuvuka, musubize kwa muganga, muganga ari umuhumuti kuko arawufite kandi yarabyizwe ari kwa mukime, ntabwo biri buvurwe na magendo.
Karahanyuze ngo yagarutse, ubwo sinzi niba yarateze amatwi ngo abe yumvise igisubizo mumuhaye, hanyuma niba yumva hari ikindi kibazo yabaza tubone gufata abandi. Karahanyuze,
yego,
kurimo kugenda uducika.
Ni ikibazo cyane tuwaka.
None si byo Eliana avuze umwabyumvise?
Ntabwo nandi mu mbyumva neza yamusubiza, reka nyine manza mumbe namusobanura ayo maso uko abameze. Uruhinja rukavuka noneho amaso harimo ibintu by'ibirishi, rusa nk'urutareba neza, kubikuramo ukagomba guhanagura, bwacyo ukabona hajemo ibindi byahomeye. Nibyo nagira umubaze, kwa muganga barabivura nk'uko bavuga ngo ntabwo bivura, ahubwo ni mu Kinyarwanda babivura. Nicyo nagira ngo mubaza dusobanurire.
Yari amaze gusubizaho, ariko reka nongere muhe umwanya ubwo ubashe kubyumvira, ubwo wari ubaze icyo kibazo cyari kiguhangayikishije. Eliane,
urakoze cyane Karahanyuze. Sinzi niba hari ubuhamya wavuga ngo hari uwagiye kwa muganga ntibamuvura. Iyo indwara ivurwa kwa muganga utagakira neza cyane, ahubwo abenshi babaye bagize ikibazo cy'ubuhumyi biturutse ko batagiye kwa muganga, bagiye kwivurisha ibyatsi n'ibindi bintu bidasa ngo yavukanye ikibazo cy'amaso imiti ngo ariko mukagira ngo nibisanzwe, ariko icyo gihe ntabwo ari ibisanzwe. Umwa uguteye ubuhumyi atari kugomba kuba kugira icyo kibazo, ni ukuvuga ko ubonye icyo kibazo cy'imirishi uriomora ku maso, mu by'ukuri kwa muganga bari bubivure umwana ari bukire. Ariko nanone gikunda ku sibyo by'uruhinja rukivuka, bikunda kuba uruhinja rutavukiye kwa muganga, kuko kwa muganga umwana wese uhavukiwe ye ahabwa umuti w'amaso. Uruhinja rukivuka mu byo barukorera rwa bya mbere, mbere y'uko yambikwa imyenda cyangwa ashyikirizwa mama we, gushyirwa umuti mu maso kugira murindi icyo kibazo wabivuze.
None karahanyuze uwo mwana uvuga baramuvuje cyangwa umuntu arabyikorera ku giti cyangwa ngo bivurirwa mu Kinyarwanda gahanagura kongera gahanagura uko wabubiye
rero urugero natanga nahera nko ku mwana wanje byamubayeho
yari yavukiye kwa muganga
noneho icyo kibazo kibaho neneho abaturage bakajya bambwira ngo naho kwa muganga bayavura bamaze kundangira mu Kinyarwanda njyamo maze kujyamo zimaze kwanga neneho njya kwa muganga bampa umuti nkajya nkushyiramo mbona birakize ubwo icyo nasobanuzaga nagira ngo numve bagashobora kuba n'abandi babyumvireho byarakize ariko ubwo sinasobanukiye nimba ari kwa muganga cyangwa ari mu Kinyarwanda bamuvuye
ariko ukurikiza ikibazo cya Liliane ubwo ngubwo urabyumva ibyo ari byo kuko nawe wivugiye ko wamujyanye mu giturage ntibikire hanyuma ukaza kujya kwa muganga ubwo nize ko ari isomo wakuyemo nawe wumva ahantu ugomba kujya. Urakoze cyane Eliane, mwamubwira iki mbere yuko twakina undi mutumire anako undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Eliane, nagira ngo numve niba hari icyo mwongera ku kibazo cya karahanyuze cyangwa se mu butumwa mwagombaga kumuha nyuma dukomeze dufata undi utegereje.
Ikigaragara cyo nuko wenda twakeka ko uwo mwana ashobora kuba yarambiye inyuma gato niba aravukiye kwa muganga nabwo nanone ashobora kwandura inyuma gato ibyo ikintu cyo bita conjunctivite allergique cyane cyane yaba conjunctivite infectieuse kuko iyo kayi uwo mwana rero ashobora nabwo nawe kwandura ntabwo nzi iminsi yaciyemo hagati ariko kwa muganga niho hari igisubizo by'umwihariko ku kigo nderabuzima hari abaganga bazizigera kutaba hari abaganga bizigera ahantu hose ibijyanye n'ubuzima bw'amaso rwose ibisubizo gusa mu Rwanda.
Nawe yabyivugiye ko yagiye ko mu Kinyarwanda bikanga. Reka twakire Julius, turi kumwe. Urahagana he?
Gisagara mu Rwanda.
Kaza ku ijwi rya Amerika, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nakaza kubaza uwo mutumirwa. Halo?
Yego, turakumva, komeza.
Nashakaga kubaza uwo mutumirwa ku kibazo cy'amaso umpereye wenda nk'urugero mukecuru nawe yagize ikibazo cy'amaso aje kwivuza ahantu ni mu majyaruguru ahantu ku bitaro bya Kabaya amaso barayabaga yari afite ikibazo cy'ishaza bigaragara bamubwira yuko yakize ariko niba byaratinze byamaze nk'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri arongera nanone arahuma agira cya kibazo. Ni ukuvuga muri make ntago neza ko abo bantu aribo bakorera muri izo ntara cyangwa se niba icyicaro cyabo ari Kigali gusa nta handi umuntu yababonera. Urumva ni ikibazo.
Bo bakorana na Minisiteri y'Ubuzima?
Bakorana na Minisiteri y'Ubuzima.
Ntabwo aribo bavura abo barwayi.
Noneho ikindi cyiyongeyeho hari nk'ukuntu wenda nanjye nihereye ongera nk'ikibazo wenda cyo kubyimba nk'ibisike by'amaso ariko ejo bikongera bigakira ibyo sindi agaciro cyane kumva ko hari ibintu bisanzwe nanone wenda nk'abantu abaturage mu buzima busanzwe abasha kukuntu boroshya wenda nko kwa muganga umuntu yaba agiye nko kwivuza wenda niba ari malariya cyangwa se n'iki bakaba banamurebera ko nta kibazo cy'amaso afite. Ibyo nabyo byafasha abaturage kuko hari n'ubyumva gutyo akabifata nk'ibyoroshye bikarangiza kandi ari ikibazo gikomeye.
None se wowe Julius, wowe iyo ibyo bitsike bibyimbye urabigumana aho ngaho gusa ukarekera aho ngo bizikize biza kenshi ugakomeza ukabigumana bikikiza?
njyewe birasa rimwe nzima bigakira ubundi gutyo cyane nk'izuba rivuye nibwo nkunda kuva wenda ikibazo nibwo nkunda kugira ingaruka iyo niriwe ku zuba cyane nibwo bimbaho nkumva nagera mu rugo bikaba birakize apfa nkumva ari ibintu bisanzwe gutyo nkabyihorera ariko urumva ni ikibazo muri make kandi amaso nanone kwivuza amaso hano mu Rwanda mbereye kuri mukecuru ni ibintu bihenze cyane.
Ibyo ari byo byose ubonye ikibazo ibyiza inama nakugira ni ukujya ubaza muganga ukanamubwira n'ukuntu bikugendekera byibura ukabona ubufasha wo kugira ngo ubigumane hatejo hatazavamo ikibazo gikomeye.
Sidi nyine mwamutubarisa niba bakorana na bakora leta cyangwa nibo ku giti cyabo bikorera.
Ye urakoze Julius. Eliane mwumvise ibibazo iki kibazo cy'umukecuru we abaza yarabazwe iryo shaza bigakira akongera nanone hakongera akaza ni ukuvuga ko ari irindi riba rije cyangwa rishobora kuba ari iryo rya mbere riba ritarakize neza.
Ikibazo ntabwo nahamya neza wenda nimo aravuga ko ari ishaza ariko ashobora kubagwa n'ibindi bibazo by'amaso bitandukanye ibindi bibazo bishobora kutemerwa kubagwa ku jisho ariko inama girwa iyo wavuwe nka gutyo ukagira ikibazo ubundi muganga bahari bagaruka akakurebera kari ikibazo gihari akakubwira ko akakubwira imiterere yacyo yaba bitari mu bushobozi bwe dufite inzego zigiye zubakitse nk'uko navuze kuva ku kigo nderabuzima kugera ku bitaro by'icyitegererezo barakohereza ukagera ku bitaro by'icyitegererezo ko ntabwo u Rwanda rugarukiye ku bitaro bya Kabaya gusa. Ese wasubiye inshuro zingahe wabonanye na muganga yakubwiye iki? Kuko ibijyanye n'ishaza rwose iyo ari ishaza nyashaza nta bindi bintu bindi rwose ishaza ni ukuvurwa ugakira ukabona.
Ibi se yavugaga ngo byo kubyimba amaso hanyuma yagiye kuzuba hanyuma akabyihorera yajya mu nzu bigakira akazongera ejo cyangwa ejo bundi bikongera bikaza ho mwamuha nama ki?
Ibyo nabyo ntabwo namenya biba biri ku maso he cyangwa mu maso he kuko igice cy'ijisho kigari ukuntu bisaba ngo n'ubundi muganga aba ari we umurebera cyangwa se nyine avugane na muganga mubwi amusobanuriye uko biba bimeze noneho amugira inama y'icyakorwa mu gihe asanze ari ibibazo kuko bijyanye n'amaso bitajyanye n'ibindi bibyimba by'umubiri byavurwa mu bundi buryo.
Yebegera abaganga rero reka twakire na Gerard uranyumva?
Ego ndabumva kujyame mwakunze gutumira uwo muntu uranyumva?
Turakumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Cyo witwa nashaka kubaza ikibazo kimwe mbona kira kinshi kiragatwa ku bintu urabona mwavuga ibintu by'amaso urabona amaso n'ikintu cya mbere singenzi urukatagiza kwa kicyo gikomeye kuko yatubonera hafi cyane kure ibyo ni ibintu birema by'ingenzi nk'uko uwo mutumirwa w'intabwe n'ibintu by'amagara y'abantu ahise sigura nashaka bishoboke anyishyure kano kabazo we hari ukuntu ku jisho ry'iwanjye nasomye cyane nkamara umwanya murenzi ko ndasoma icyo kimwe kica kimera nk'ikirunguriye icyo gice rero kirunguriye ugasanga ukamengo kuba kitarungurira cyane rwose. Alo,
kurungurirwa ubwo nuvuga ko riba rimeze gute kugira ngo tumve ko tubyumvikanaho neza? Iryo jisho riba rimeze gute? Turakumva Gerard.
Ijisho rimwe ntari tukurira cyane mugabo irindi rikomeye nashaka kuwuzigure n'utegetsi no mbere n'icyo rivuga ko yaba bisa n'urubisho mu Rwanda leta avuga yuko ibintu ibi ntazi kujya mu kiwundi ibyo vrema ntibibaho aba kwa muganga niho
yamazo hari abantu cyangwa bari kora kwa amazo cyangwa bari kora ashiramwo barashira cyane cyane mu cyaro cyangwa ariko ashiramwo ubuki mu maso ibindi biti ibindi miti ya mabura mu ishamba izera mu nyigo ntatu baramenye yuko abintu cy'amaso umuntu akwaye gashira kugira kwa mukanda ariko
yee
nese akubaza kuganga yabitubereyemo ko ikome ari kabuga ibintu by'amaso bya y'umutege none uwo bwo kwaraba ibyisho ibyo ibyisho cy'umuntu akufite n'icy'umwana ko kenshi uri kwaraba bigafite ibyasa iyo shajuma iba ryari ko umuntu usanga ari umuntu usanga ari umuntu akufite afite ibyisho bengoro rirahindukiye n'abantu usanga nk'umwana rirahindukiye ugasa n'undi mwana afite n'ibyisho riza n'ibyisho bizaruka nk'umuhondo mukaro wose yamazire umwana agenda arakura ugasanga igishuro kirahinduka hari abantu n'abatanga ababyeyi ugasanga atagira nk'ubwoba bakabona umwana igisho giwe isa nk'umuntu akibaza ngo aragwaye ndashaka kumubaza igisho riba rikomeye ryari bari guhe ryari n'umuntu akurabye cyangwa akurabye ibimenyetso avuga ati uwo uragwaye igisho cyangwa urakomeye kuko hari abantu batazi ikuru batandukanya igisho rigwaye kuko kandi hari ati igisho rigwaye asa n'umuhondo atabizonga akumva ari yarezene afite kire kintu cy'ishozo z'umusanga amuze yameze nk'ubaye abaganga bamupfiye gasagara kwaye cyangwa bavuga yuko kwara
ye Gerard ikibazo cyawe cyumvikanye ntabwo turi bujye mu byerekeranye no kuvura ijisho nyirizina ariko ikibazo cyawe ndumva nako mbere yuko muha umwanya ngo agusubize nashaka kubaza uravuga ngo iyo wasomye wasomye igihe kingana iki wasomye ahantu hari urumuri ruhagije biza buri gihe bite hanyuma ndamuha umwanya gusubiza
ego me wi je ni ahubwo no bitse mu mata umwanya muri kwishyira bisi urumva ugasa kamasanka ngahe ibintu ariko ndasoma byema ibyo ari komeye ukaba ubwo ndi bari ku muco ubuhagije hari ukuntu maze nk'amasanka atatu cyangwa nari kudasoma kuva ari kore primaire yo secondaire nene n'izo vendo primaire zirite ugasanga ibintu byagiye bimba kuko nyene sinzi ko no koma umuntu agenda kwa muganga asanga umva niko ndasoma pandare pigede de tante yusiyare
birumvikana rega n'amaso nayo arananirwa ukuntu uba urimo kuya uko uyasomesha cyane nayo ashobora kunanirwa icyo gihe cyose uba umaze ugomba kugerageza no kuyahumbya aho kugira ngo ukomeze utumbire ku rupapuro cyangwa kuri ordinateri ye wari uvuze n'iki reka muhe umwanya gusubize kugira ngo tubone uko
iki nacyo ntabwo nagomba kubaza yuko umuntu ari kwa muganga asange kubera kuko ntari kudasoma vraiment musare zeme tujye gusoma ugasanga nasubiye kunanirwa ugasanga vraiment ijisho ryacukuye
ntabwo wigeze uvugana n'umuganga ngo umubwire ikibazo ugira
namubwiye n'umuganga arambwira yuko ubwoko mubwi nyine yuko binanirwa mugabo sirafata umwanzuro wo kugenda twaravuye ku nyine sirafata umwanzuro wo kugenda nabona yuko atangwaye nimwe yihera padari periyode y'umwaka de sante ubasubiye wo gusoma ugasanga maze umwanya munini ugasanga vrema hari urapandara periyode de sante ugasanga
ye ubwo ndeka nze muha umwanya agire agusubize ibyo ari byose hari ibyo n'umuntu yibonera ku giti cye ijisho ritukuye ubu bizi ko atari ko ryagombye gusa niba rya umweru ukabona ryahindutse umuhondo hashobora kuba hari ikindi kibazo cyihishe inyuma niyo mpamvu umuntu agomba kwitabira kujya kwa muganga. Eliane, mwumvise Gerard ibibazo abajije byerekeranye n'amaso n'imiti ndetse bakoresha irimo ubuki n'ibindi bintu byo mu ishyamba mwamubwira iki?
Ubwo ntabwo navuze ko kumva neza ikibazo Gerard afite ariko mbemekereje mu nzira ushobora kuba afite ikibazo cyo gusoma umwanya munini akaruha amaso yenda n'ibibazo by'amaso gutukura bagashyiramo imiti yo mu ishyamba nyine ntabwo navuze kumva neza ndumva ari ibyo bibiri ariko gusoma gusoma cyane ukananirwa mu bisanzwe mwakoze cyane kumusubiza neza bizeniya kuko
yarakwiye gufata umwanya wo kuruhuka nk'uko bikwiye akwiye gufata kumenya urumuri asome naho rungana iki nabyo ni iby'ingenzi inyuguti asoma zingana zite fonti inyuguti nayo zingana zite impapuro niba ari impapuro niba ari kompyuta akoresha impapuro zera cyane se nizijya kwiyirimi kompyuta ifite urumuri runini cyane ibyo byose ni ibibazo biri kudute ishobora kuduteza ibibazo by'amaso tutabyitayeho cyane bisaba ngo umenye niba ufite ikibazo uringanije urumuri usome ahantu hari urumuri rukwiriye inyuguti zibe zigaragara zitari zisaba kumenyeza gushishoza cyane bisaba ngombwa ko bagufasha ukajya kwa muganga bisaba ko bagufasha bahabwa indorerwamo cyangwa se amadarubindi baguha atuma ubasha kuringaniza urumuri hari uburyo bwo kuringaniza urumuri hari uburyo bw'inyuguti kugira ngo zibone byose ufite icyo kibazo kwa muganga barabikemura ubundi kwa muganga iyo ubuze ibisubizo by'amasubizo kwa muganga naho ibyo bintu bindi byo gufata imiti y'ibyatsi rwose ni ko kaka k'indwara umuntu aba yikuriye atabizi byaba byiza nyaboneka ibyo byatsi bihagaze kuko amaso y'abantu benshi ubu yarahumye yarangiritse mu bundi butazasubira kubona bitewe n'imiti yiyongeje
twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga tuvuga ku bibazo by'amaso aho tuvuga cyane kuri Fondation Fred Hollows ifasha abantu mu gufatanya na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kugira ngo abantu babashe kwivuza amaso mbibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 twongeye dusubire ku murongo wa telefone twakire Patrick turi kumwe telefone yawe Patrick ko imeze nabi
ndiko ndarumva je
yego iyo ufite radio ariko iruhande rwawe wayizimya cyangwa ukayigabanya ku buryo twumvikana
yego nayizimije
yego urakoze ikibazo cyane
mubaze mutumirwa jewe umusanga usanzwe nsitse amaso atukura abantu benshi baguma bambwira ati ndagwaye ni iki mubwo ngiye kuva imyaka maze sindi njya kwa muganga byo kwivuza amaso
yatukuye ryari
ryari kuva jewe nkuraho usanga bambwira ko amaso yanjye atukuye mugabo sindi yanjye kwa muganga kandi ntirimba bazi none ubwo bwoba ari uburwayi cyangwa amaso ashobora gutukura nyine ari uko bisanzwe bimeze gutyo amayo n'ubundi muntu ushobora kubaza ati kuvuza amaso atukura akakubwira ati ibibi byinshi yabonye cyangwa n'ingorane nyinshi yahuye nazo akabona ese ibyo bintu byoba ari byo yuko umuntu uko abonye ibibi byinshi bishobora no kumuhindura amaso yiwe agahindura akarongera agacasa uko kundi kuntu agatukura
wowe ukuvuga atukura ni ukuvuga ko wari ukiri umwana kuva ukiri umwana mutoya cyangwa yagiye atukura buhoro buhoro
rero uko nagiye nkura abantu baguma bambwira ati ufite amaso atukura ufite amaso ari nk'ibi bintu by'ibitosi mubwo je ntiyigera mbabaza kandi nta no kwa muganga ndaje
ntabwo wigera ubaza muganga ntibigutera amatsiko ngo ubaze muganga ugiye nko kwivuza ikindi kintu mubaze uti aya maso yanjye na kora iki ko buri wese ambwira ko atukura
oya n'ukuri ngiye kuko ntambabaza n'amashuri narasomye ntabwo nigeze numva mbabara wenda ndakiga sindigera mbabara kuba zinoza kwivuza kandi ntababara gusa naho amaso adasa nk'uko abandi asa
ntubaza
ko niba ari indwara cyangwa ari uko umuntu ashobora kuvuka akigumira
ukomeye biragoye kugira ngo abe yakubwira niba ari uburwayi kandi cyangwa atari bwo atakureba ko buryo umuntu asuzuma n'umuntu areba urakoze cyane Patrick reka nze mpe madame Eliane Ndererimana ijambo rya nyuma gusubiza muri make hanyuma tunasoza ikiganiro ndabona dusigaje umunota utuzuye Eliane
murakoze cyane kuri uwo mukunzi iki kiganiro Patrick anuza aba struggle cy'ama fatukura ntabwo namwumvaga neza harimo urusaku ishoko bimaze wenda imyaka cyangwa se igihe kirekire gusa amaso atukura bigeze kuba nk'uyavugaho nabyo ashobora kuba cyikora hari impamvu ariko nyinshi tandukanye gusa ntabwo ari ikibazo yakwihererana ku giti cye aha aho uri mu Burundi hari vision center harimo abaganga bazi kuvura begere bakurebe ikibazo cy'amaso
ndagushimiye cyane madame Eliane Nderimana kuri iki kiganiro tugiranye ngashimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma Zubena na Inosa Kimenyi namwe mwese abaduhamagaye n'abatanze ibitekerezo mwese tubifurije ubuzima buzira umuze mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.